KP on the beat. Kamani metwali, apa pwani tushazoea, atakae cha mvunguni, shati ya iname. Neno lako Bwana, mtimani shalipokea, atakae cha mbinguni, shati ya wenawe. Nimekuchagua wewe, kwa mwingine sito kwenda, nitakuishia wewe. Agenda, cause it doesn't matter what people see in me. Ninachojua una mpango na mimi. Wanaricheki ai, 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 ai. Mina furai, mina imba, I don't know. Wanaricheki ai, 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 ai. Mina furai, mina imba, I don't know. Kocha enzi, jambo ambalo kuelewa mpaka leo siwezi. Uliacha kiti cha kocha enzi, jambo ambalo kuelewa mpaka leo siwezi. Ili niokolewe nisipotee, ili nikombolewe nipate uzima wa milele. Hata wanicheke, hata waniseme, Yesu ni wangu tu, cause it doesn't.